What pump a classic, baby.
Rich on the beat.
One.
Only so yeah.
One word.
Kwa nini kila siku ni umie tu kwa sababu nakupenda? Urukundo simbona haurukana. Nisema kuibera single tu to die forever. Singondo sishaka kumbizo muru.
Akajwi kawekeza ya umesha umbira kutazumbe vajaya.
African diva, yeah, yeah. From Lagos, London, Bashaka, Pisa, yeah.
Vanessa nyakotanga, Vanessa ninokura.
Aibo,
Vanessa.
Ashu,
Vanessa.
Vanessa nyakotanga, Vanessa ninokura.
Ashu.
Every day nyakufuna wena baby, asekaya makosen namba nawe.
Ashu. Blop.
Every day nyakufuna wena baby.
One word.